hano aho ni mu Burundi amashiramwe yo gukingira ibidukikije arashimi yo ngingo mugabo hagasaba ko nizindi ngingo nko kubuza abarima canke aborora ku nkengera z'ico kiyaga naho nyene zofatwa ni mu gihe amatohoza y'ikigega Global Fund yerekana ko Tanganyika ari ico kiyaga kibangamiwe n'imicafu kurusha ibindi ku isi uno mwaka ko ruri wewe duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze matwumviriza mwakoze tusubire rero kubahisango mu biganiro byacu bitandukanye muri byo harimo muri isanga mukurikira na kuva saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Innocent Kimenyi ingénieur Justin na Jodiane na hazo twari kumwe kuri micro twemi turi batatu tutimuranigwe mu banyu no mu byanyu
turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimira namwe mwese abo twari kumwe ne Eugenie Mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha Do so suruki.
Young money, young money, young money, young money.
Loving a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time.
Reka nongere mbasuhuze udutoki tubiri natuzamuye mu kirere twatonde tubiri tubanza ngo amahoro n'urukundo cyangwa se peace and love. Uko niko dutangira dukomeza bayita swara igiri dutangira ikiganiro cyacu ndabizi neza ko benshi bamwamaze gushira udushije mu ntegereje bamuvuga ngo yahanaga uyu munsi aho mesto ntagare uducike 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 kubatambukanye cyangwa se ku bari bazanshuti zacu zikurikiye ziri mu gihugu cy'u Burundi aho ngaho ndabasuhuje mwese cyane abari mu Rwanda ni ku 104.3 ushobora no kudukurikira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com iyo ngiyo niyo radio website imwe ukumbi hey mumbira hijwi rya Amerika Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane cyane abasangira ngendo bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ndabizi neza iyo mvuze gutya haba hari abandi batwumva bari mu bindi bihugu bitandukanye abo ngabo nabo bararyoherwa ariko abizije umunsi wa Asomusiyo mumeze mute imvura ngo imvura ngo yaraguye kandi gihorirwa ehana simbyize ariko uzuko yaguye no hano muri Amerika wana bikira marasho ko hose yarahanyize Rekerero mbifurize gukomeza kuryoherwa na weekend yanyu nkuko bisanzwe nyine n'icya kigano cy'imiziki handi ngufasha kugubwa neza nka gufasha kuryoherwa na weekend yawe hahandi ugomba kuruhuka cyane cyane kugira ngo usubize n'amasi igihe inyuma urumva wa warakoze cyane iminsi 5 mu cyumweru so ugomba rero kugira kanya ko kuruhuka noneho kugira ngo uzabashe gutangira umunsi wa mbere w'icyumweru umeze neza n'umusore wanyu Ernesto ugeziwe yamaze kwagera muri studio Kimu ari hari imbere nkuko bisanzwe iteka abarimo kugenda zamura imiziki ugoro tugiye kubana reka tubanze gato twumve Nicki Minaj
That's all or nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he know. Like I got wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. It's the gang still called. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts.
All the girls in here.
Come on, take a seat.
Cause you know what I'm saying.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
I love
drinks.
Fa la la la.
I love
drinks.
Fa la la la.
I love
la la la.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy.
Hey, reka rero tuve kuri bano basore bavuga ngo swararara duhite twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Kwanza abantu barimo kudukurikira kuri Facebook, abantu bagiye banyiriza ibitekerezo cyangwa se ibibazo bansaba ngo nze yobarize umuhanzi turi buze kuganira muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko mwese mukomeje kugubwa neza cyangwa se mukomeze kuryoherwa na gahunda zacu. Eyo Big Fizzo.
What you want?
Tell me what you want.
Baby, tell me what you need.
Tell me what you need.
Give me your key to your heart and let me open up your treasures. Ngira se nimbari ngomba. Niyemeje kugwa n'urugamba. Nimbari bintu byishaka. Nzurara majoro mwicukumba. Erega ni wewe nda na utavyumba.
Harabantu banyandikiye message ngo abantu bavutse ko rase umushyongo ngo bitwa basumuta. Okay, abantu ro bitwa basumuta mwese kano karimbo ka Big Fizzo ndakabatuye nabo bandi bagakase bagahita biyita ngo ni ba asi mwese mwe.
Baby tell me what you rambaza. Semuna turambaza.
Abanyeshuri bakomeje kudukurikira bamaze gusubira ku mashuri, namwe mukomeze kuryoherwa. Abo ngabo ndavuganye ni babandi mu Banyarwanda bari bamaze igihe bari muri vacances, ubu rero bari ku ishuri. Ntago ubundi rero amatelefone cyangwa se radio zemeye mu kigo, ariko hari ukuntu uba warayizanye ukazajya wibita ni matrice na matrice. Ariko rata biremewe kuko nubundi none se kwa gatandatu mu murimo muraruhuka, ntago muri mu mashuri. Rumwe bishobora kwicara nyine ukumva gatuye akagano k'umuziki ubundi ukaryoshya. Ino nabyo babikeneye mu buzima, ariko ntibikubuze gukora icyakujyanye, si byo se? Bataza kundega kuri boss ngo nabwiye abana ngo bazajye bajyana telefone ku ishuri. Rekaragaragara shwi.
Nambi unachurambaza. Baby tell me what you
urambaza.
Semu unachurambaza.
Turakomeje no komeje kurikira 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ndetse aho ni mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni 104 n'ibice 3 ni Radio Ijwi ry'America. Uradukurikira cyane kuri Facebook page yacu ndetse no kuri www.radioyacu.com ukabasha kumva ikiganiro cyiza n'imiziki iryoshye kandi gufasha kugubwa neza. Akandi mba mfite brand new songs, indirimbo nshyashya. Ariko nkuko nari nababwiye ko muri kino kiganiro turaza kugira ikiganiro n'umwe mu bahanzi nari namubabwiye ubushize, indirimbo ye nshyashya nibwo nari nayibagejejeho bwa mbere, ndetse ifoto ye namaze igihe kinini kuri Facebook page yacu. Mbabwira ngo mumbwire icyo mushaka kumubaza cyangwa se murashaka ko tuganira nawe iki. Banza mvuge gato.
Seko yawe andajije amajoro, seko nziza. Micho mwiza.
Ubu rero yitwa Manzi Kasano, umusore w'umunyarwanda aba mu gihugu cya Canada. Iyi ndirimbo yayise Mukobwa Jana. Ni rero niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi, agiye kutubwira uko gahunda ze zimeze, uko ubuzima bwe bumeze mu gihugu cya Canada, ndetse n'ibyo bateganyiriza mu minsi iri imbere. Heyo,
murakoze cyane kabusa kwikina. Mukobwa Jana, igisekeje nuko nta mwanya twayemazeho kabisa. Urebye Pastor P bwari ubwa mbere tunahuye nk'abajama. I don't think so. Njya twarahuye kenshi kera, ariko icyo gihe nago yakoraga indirimbo nyinshi zitari gospel. Nyuma amaze kugenda nibwo yatangiye gukora n'izindi ndirimbo zisanzwe. So I always wanted to work with Pastor P kabisa, afite ubuhanga bwa grave. So ngeze mu Rwanda nafashe gahunda yo guhura nawe like just to chill as friends really ari kuruva konda abamizitsi babiri ntago bashobora guhurira hari hamwe bakagenda batana jaminze urebye mukobwa jarayinka jam mbese twagiye muri studio atangira gukora ka beat yarangiza gukora nka party y'igitero na refrain mfite deja idee y'igitero na refrain mu mutwe ikintu nisobanuye urebye ikintu na inspiration agize ni mukobwa jeune urebye nimba ntibeshye ni no gukobwa inka ijana mbese ni wa muntu kabisa ubana ukumva ko abantu yinguye kabisa ntago ari munsi ya family yose kabisa inka ijana ruva so ntago bivuze ko wenda ari mwiza wenda cyane cyangwa se ariko kuri wowe she is it. It's just like when you have your ride or die chick kind of thing, you know, you fite wa muntu wa kabisa wumva ko muzuzanya muraberanye kabisa ko ntanakimwe mbese ntanakimwe wakora adahari ntanakimwe yakora udahari ku buryo muri nk'aba crime partners ukuntu ngira ngo mbahaye hint yaka video mbese na concept video twafashe iri nabahaye details nyinshi iri muri iyo sanswa ni just your ride or die ni umuntu wagukurikira mu nzira zose ugiyemo kabisa cyangwa wamukurikira mu nzira zose agiyemo because she's the one, you know, ni mukobwa jana Nikasa abandi bazi kuzina rya Dari Casanova ndi hano Toronto muri Amerika ya ruguru North America Canada igihe naribaze numvikana akenshi ni ukubera ko hari ibintu byinshi babimfashe hano mfite band ebyiri ncuranga nayo hano so hari igihe haba hari nk'ibitaramo byinshi turi gukora turi nko ku nzira hari abatone turi gukora bigatuma ntabona umwanya neza wo gukora indirimbo nshaka kwereka mu rugo ariko bitavuze ko niyo ndi ku nzira mba ndi kwandika indirimbo mbona igihe nkazikora nkazohereza ku maradiyo mu Rwanda no kugira ngo abafani bagire akantu kaba kabashimisha tu ubwo mperuka mu Rwanda byarashimishije cyane kabisa kuko ubushize nagiyeyo nagiyeyo wumva hari gahunda y'uko nari ngiyemo so urebye igihe cyose nari ndiyo n'ibyo ngibyo nari mugiyemo ku buryo ntabonye umwanya wo kubona n'abagenzi cyangwa guhura n'itangazamakuru kuko nabishakaga cyangwa n'abafana so iyi trip nagiye urebye cyane nibanje kugira ngo ngende ndeba abana b'inkumbi urebye no kuri relax at home so ntabwo nari mfite plans nyinshi zo gukora ikintu icyo ari cyose kijyanye na music na showbiz so byaranshimishije ko napfuye twapfuye gukora nk'amashow kugira ngo abiri cyangwa atatu nafunguriye black music exhibition ya mbere mu Rwanda so I was one of the musicians that played that night and twakoze tu jam session kuri Blue Note nahantu mu mujyi hasigare aka venue for live music so it was great, it was really great. I had a good time ariko ndashaka gusubirayo ubutaha ngiye noneho na music mostly, so play bigger, better organized shows and no guhura n'abafana cyane no mu ntara nibyo ndi gupanga.
Wachanjemo baby.
Hey baby, wachanjemo.
Mutima ni wewe kusa. Mundoto zanje nujiru kusa. Ura mumuriza.
Hey baby, ura mumuriza.
Ijoko sezera nye. Tubijiri mamo.
Tubijiri mamo.
Kwanyu semu vishuko. Ni vikera gizo.
Vikera gizo.
Kime matoma kamba senya. Tutsimbara.
Tutsimbara ne.
Donne nana chimi jana. Tunye ganyesa.
Tunye ganyesa.
Chenda na kaini bichi chenda na minongo chenda na gata oni biche wiru kumbezo kuri chenda ndetse nijana na kane ni biche bitatu yunio minongo tuvugira ho ibiri ambere ni Burundi ndetse nuwongo nyine ijana kane biche bitatu ni mu Rwanda nkuko bisanzwe rero iyo tuvuye muri kino gice cy'ambere nyine ubwo Kasanova niwe dusoreje gice cy'ambere cyacu dusye tujya mu gice cy'akabiri iyi ngini yo ndirimbo navuga irimo kundekura cyangwa se mparaye muri iyi minsi banza mvuka nitangira
Kukuzishano Mbekusazi zungana wabande Nache jawa Marina tabarundi mgana Afiti foto yawe kujitanda Kandi ya kubonye la kutinya Wajiranga wanye shaitwani Marina mgana la kukonda Wawawawawai Utabunda kwa rishai Marina wawawawawai Masuta mugira Kuko yara lahi kata takunda la sabona Marina bamusha lina nina bashira una utera arate mango yikonera Marina ababere bamba arate mango yikonera Marina ababere bamba Marina no mustari kandi bakora mu busitani Marina murusha mafaranga Ibinu ni atari Marina urabizi he's a shy
Oh my god ngo Marina ngo urabizi he's shy nukuvuga ngo umusore arukuntu agira ati nyumukobwa abasore bose bagiye bagira intinyi cyangwa se abandi bakunda abakobwa ariko bagatinya kubibabwira aka kari mu mateka batuye kitwa Marina n'umuhanzi wa kari mbyitwa Marina eh urumva ko ni ibintu bijyanye
Yararahiye katatakunda Lazabona Marina Bamusha lina nina Bashira unabutera Aratema ngo yikunira Marina Ababere bamba Aratema ngo yikunira Marina Ababere bamba Marina numustari Kandi bakora mu busitani Marina murusha mafaranga Ibinu ni atari Marina urabizi he's a shy Kandi you know the guy You should be shy Marina mgana ragukonda Wawawawawai Utabunda kwa rishai Marina wawawawawai Masuta mugira hai Kuko Marina in the heart
Bingo Marina in the house ngo no mukobwa urimo kuzamuka cyane mu gihugu cy'u Rwanda akaririmbo yakise Marina na we yitwa Marina nizere yuko kano karirimbo kabashimishije cyane umukomeze rero mugashakishe mukomeze mugasharinge mukomeze mukumbe kuko ni umuhanzi kazi na ukeneye ubufasha nkuko mwagiye mufasha abandi bose ni nema ni nako actually uko mwafashije abandi bose nawe nicyo kineye ni nako mwafashije uyu ngwiye gukurikiraho
How crazy it could be, baby, baby, stop. Take it easy, and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when I'll mess up. My only desire, I could take it as an angel. It's my missing tear. She make me fire, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Maybe it's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good to taste, taking us step by step on the beat, touching our hand, in the street.
Mwita Ngabo Medard Joubert nyuma zina yiswe n'ababyeyi be ariko bundi ni Meddy ayinganiye mu muziki indirimbo yise Slowly na karirimbo navuga muri iminsi karimo kabica bigacika yaba ahantu hose ujya kubona ukabona kuri Snapchat ukabona kuri Instagram ukabona kuri Facebook abantu wow si indirimbo barimo barayibyina ariko bimeze bitu bundi Mwibutse ko dukomeje kubana nyine rero cyari mu kumwe nanjye ugeziwe Ernesto turacyari kumwe muri kano kanya ndacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane gutangira weekend yawe kuryoherwa na buri kimwe cyose wifuza Ngabo Medard Joubert akubwira ngo slowly ati cause I can't take it n'awundi rero nubita Ngabo Medard Joubert n'utugeze kuri kano kanya nkwibutse ko ushobora gukomeza kutwohereza ibitekerezo by'uko nyine ukomeze kumva ikiganiro cyacu ndimo ndagenda mbona benshi banyereka ko baryohewe kandi bamerewe neza mukomeze mu bimpe nta kibazo yeah ryo shiro ntago kajya gahora mwitamo mukanye turaza kuba turi kubacika ariko mbere yuko tugenda indirimbo nayo video yayo yamaze kujya hanze kandi nimwe mu ndirimbo nkeka ko nayo imeze neza cyane yaba mu Rwanda mu Burundi mu bihugu bitandukanye byisi nimwe mu ndirimbo ziyoboye icyo nakwita top 10 cyangwa se zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane kurenza izindi umva gato
There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside.
Ndino bita Bruno Mars arakubwira ngo Versace on the floor akangaka ni kamwe mukaya muturirimbo navuga video zimeze nabi cyangwa se zikunzwe cyane ku bantu batari bareba video yayo harimo na wa mukobwa w'umumodo umeze neza bita Zendaya ari muri video yayo so no kuvuga ngo ni video iryoshye naho urabyumva Versace ahantu hose cyangwa se imyenda wabambaye decor biri mu nzu yose ni Versace no marika Versace ni brand igezweho cyane reka mbasize rero mbifurize komeza kuganiza no kuryoherwa na gahunda yanyu ntimwibagirwe kufyonda like cyangwa se gukana like kuri Facebook page yacu kudukurikira kuduha ibitekerezo ahantu hose ngewe Ernesto Nyagasayinado tiza ubugingo tuzasubira muri weekend ta ciao